kukweka wa aba kwa gananga tulitoko. Betina na kuteka wa aba kwa gananga tulitoko. Buli omune bigambo bye, buli omune birabo bye. Guno mulembe kwa betina omulokole, zendaba kutulemye. Buli omune mikisa je, buli omuna magezi ge. Guno mulembe kwa betina omulokole, zendaba kutuye. Nze uo 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 omukwano gweni na gugo gugo gugo. Guli choyo ya kanchi soti nge londa mbe uo. Gugo 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 omutima gweni na gugo gugo. Guli jola gangu protecti nge gamba mbe uo. Betina na kukweka wa aba kwa galanga tulikutoko. Betina na kuteka wa aba kwa galanga tulintoko. Buli omune bigambo bye, buli omune birabo bye. Guno mulembe kwa betina omulokole, zendaba kutuye. Buli omune mikisa je, buli omuna magezi ge. Guno mulembe kwa betina omulokole, zendaba kutuye. Abami bakutenda, batala bakuteka. Tukwanira mulwato lw'obulungi bw'olina. Sejereka wabula nkubulira balala batulabanga sinema ku kyalo. Balabe baseka,
basekera mu kikone.
Abaana balaba,
balabira mu kamone.
Laba zikamera,
oseseremo.
Olumbereki, abami bakutenda, batala bakuteka. Tukwanira mulwato lw'obulungi bw'olina. Sejereka wabula nkubulira balala batulabanga sinema ku kyalo. Balabe baseka,
basekera mu kikone.
Abaana balaba,
balabira mu kamone.
Laba zikamera,
oseseremo.
Olumbereki, betina na kukweka wa aba kwa galanga tulintoko. Betina na kuteka wa aba kwa galanga tulintoko. Buli omune bigambo bye, buli omune birabo bye. Guno mulembe kwa betina omulokole, zendaba kutulemye. Buli omune mikisa je, buli omuna magezi ge. Guno mulembe kwa betina omulokole, zendaba kutuye. Let me be your man,
Betina Simba.
Betina way, hey. Won't you let me be your man,
Betina Simba.
Betina way,
Betina Simba.
Won't you let me be your man,
Betina Simba.
Betina way, hey. Won't you let me be your man,
Betina Simba.